Moto ya bolingo na profesi eleki ya lifelo Oyange lingi juju dinanga Reconnaissance na mokili Bwa kongo niko Vie alie Aladji jambo Reconnaissance na mokili Alfred Ndimbi Reconnaissance na mokili
Ika mote
Nga imboso Amia alembia Esi kamota koku fabino boko evakate Susi ya voyage Eko kikoti na moto ilo amisalama be Na ipapa bonengo Nazala ki malere Kaka pona voyage Jean Paul engambe
Los
pesa na mwana koko na ngango malimba Didi malele dede biko Kondo sele mina kone mapa Pito mbala kolela Ano keli mula Plote pirese
Kome so pesa kine kandili ya poli
Romer kinsiona
Kine shukatina woke nepe na tika yo
Balo baki ito Yo kene kina yo kobala Jukene ezali sumu na ebite Na koloba solo nini epaya ale mutombo Na koloba solo nini epaya George Kabasu Bobo sala feti Didi tiala olivye bokuho
Patrick Bologna, je veux.
nazala kolo no yo 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 toya kana mo kile mama 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 basusu ma beze basusu ma kolo mama mere jose chane yo na motuka nicole kasongo emperatrice wiva maison de france yukumelinga polineo jean jacques tiku Mami tu ni na mate mananga lulu iolo tatwa ni remo mulu diki sala impamba kwane virese gouverneur enzino juju mwana harimaji
Mama Patrick Coco, Honoré Cantana.